Government irabudde bannayuganda okukomea okusula kasasiro n'okwoleza ebidduka mu nnyanja saako emigga kubanga kino kiviiriddeko amazzi okwonoona amazzi okwonooneka awamu n'okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Okulabula kuno kukoleddwa omukungu okuva mu kitongole kya NEMA akulira okubangula n'okukunga abantu ku bikwata ku kukuuma n'okukozesa amazzi amayonjo. Ikalai Wilbert bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okujaguza olunaku lw'amazzi mu Buganda oguyindira mu ssaza Ssese. Ye akulira ekitongole kya Kalangala Infrastructure Service ekivunaanyizibwa ku kubunyisa amazzi amayonjo e Kalangala, Mulindwa Joseph agambye nti bakola butaweera okubunyisa amazzi amayonjo mu bitundu ebitali bimu, n'asaba bannayuganda okukomya okukyafuwaza emigga n'ennyanja ssaako ebifo ebivaamu amazzi. Ye omubaka wa Kyamuswa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Kabusu Moses agambye nti gavumenti n'obwakabaka basaanye okukolera awamu okuyambako bannayuganda okwongera okufuna amazzi amayonjo.